Wako dry, trap lips, nili kwa chini ya maji, Baptist, squeezy heavyweight, fat chick, ingia boot, chapa goal, yani hat trick, niko Kenshin, kwenye Benz, wanya nini, naambia hater flani, staki friendship, wakisikia kuna pesa, wanataku come, nikisema mina aso, wanataku jam, shauri yako basi jam kama traffic, cash ni ya nini, squeezy watu wako plastic, wacha ni kushow dough, stretch ka elastic, biashara fedha zina come kama magic, tumeshikana kama Siamese, squeezy Nairobi siku mejama Chinese, go to my point, ima kung fu, like a niece, Jet Li, Odhiambo, sinichazo rauni, ati nini come again, kuna pesa come again, asante customer, mina shukuru come again, jambo, karibu Kenya, come again, come again, chukua kila kitu we come again ati nini come again haki vipi come again asanteni kwa wageni wetu come again come again hata IMF come again na World Bank UN nini come again kali kama rapa na beat wamekubaliana nani kama rapa na hii wamenikopi sana na misi na noma nani squeezy ni hobby niko lobby kwa hoteli mudhi moka ni kofi na wadosi wanajua nini ndio wanataka ukifuata utajua squeezy ndio wanapata zile dili za chini ya maji ni wajiwaji kuvuka boda ni order munalipaji nasi itabidi basi tujifunye tuwe wajanja au vipi machizi pesa ni lazima sasa mola nisaidie kutafuta ganji alafu mola nisaidie kutafuta manzi sijaroga bado niko chafuze sijaoga bado nani noma bado rapa uko wapi jo wacha kuspeed movie imba mariro ati nini come again kuna pesa come again asante customer mina shukuru come again jambo karibu Kenya come again come again shachukua kila kitu come again ati nini come again haki vipi come again asanteni kwa wageni wetu come again come again Kara hii ya wajakubali we si mkali jo Wewe si beast muthi, wewe si animal We ujaiva bado, au kona mijo We uko maji tu, ata ujali kani kali bora mali jo Kaki na flani kule kanivo Na ati wali show, watu wali fry kumbe wapi bana wali bo Yani wali cho, hadi wali slow Paka wakaponga Spanish, adios, hasta mañana Asante sana, kwa akina bibi na mabwana Salama, napenda sana, nikiponga na vijana Matemo, akombele squeezy, kushinda jana Sasa kuwa sharp, oeka square Kuna pai kubwa, nataka my share 2013 in my year Ati nini come again, kuna pesa come again Asante customer, mina shukuru Come again, jambo karibu Kenya come again, come again Shachukua kila kitu come again Ati nini come again, haki vipi come again Asanteni kwa wageni wetu come again, come again Ata IMF come again Na World Bank UN nini come again